mzuri sona kifani sauti yake ringtone haiwezi toa mchezoni kinanda sauti yake maina ikipanda wako nishafika sasa ya nini kudanga you my baby looking so wet kishi meshara ama viki it's okay excuse me baby can I take you for a day wako mesaliti amri mateka I can't say ya
Mason selector
Mason Cheers again
Nimekufisha kwanda, nimekuchaka manda Unafati kwa love, wale pale washa sanda nipe mama tujenge kiwanda Tutoe bumbu zote yake wani ya kitanga Minajua kwamba wana concentrate Neto kuwacha baku negotiate Wako wana ngoja sana kufinishate Lengo la ukubwa ni kupenetrate Uje ni kubebe mgongoni Madia Ucheze michezo ya utotoni Madia Kwa furanta za mapo machoni Madia Oya 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 I see, I see
Kinanda Toto sauti dai Ya kutoa nyoka pango Soma kiwa ndani Kama ndege mwitu
Tupa shuka uje kumikanda Hebu shika panga uje uleme shamba Sing for me, sing a song wa kinanda Ukijoka sana jilaza kwenye kibanda Niva jinogesha usoja Kuna wafunga midomo Utama lipsi za kosho Mato shika na mikono Niva jinogesha usoja Kuna wafunga midomo Utama lipsi za kosho Mato shika na mikono Uje ni kubebe mgongoni Madia Ucheze michezo ya utotoni Madia Kwa furanta za mapo machoni Madia Oya 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 I see I see
Kinanda
Toto sauti lai Ya kutoa nyoka pango Soma kiwa ndani Kama ndege mwitu
Unanikosha na vanyesha cheko Baby baso ngeza hile cheko